tuze mu tya mulinya lya Mukama waffe Yesu.
How have you been in the name of the Lord Jesus?
Obulamu buli butya?
Obulamu
bulungi obw'omubiri.
Bwonna bulungi.
Buliza
ku muganda wo kakasize ddala oba ali bulungi mu saidi zombiri.
Which of your neighbor prove whether they are well on both sides.
Mu mubiri ne mu mwoyo.
In the body and in the spirit.
Bw'abeera n'ekizibu mu mubiri musabire.
If they have a problem in the body, pray for them.
Bwe tunaamalira n'ekigambo. Nga naye ali bulungi ddala n'okukirawo. Omaze okumubuuzaako. Ali bulungi?
Are they well?
Ali nga w'oli omuntu gw'obuuzizza kugambye mutuufu kiri bulungi.
Whom of you, you have a neighbor who is not well?
Muli bangiko.
You are many.
Akugambye ali mu kizibu kye.
What problem are they having?
Tekyetaaga kwogerako. Ayinza okuba tayagala tukimanye ng'abooluganda
fenanaye
nga bw'aba akutuukiridde kino omu asobola
okukubuulira
fenna ne tumaliriza nga tumanyi Yesu yeebazibwa nnyo katusabire abooluganda abo kitaffe omuyiza ebintu byonna tukwebaza tukugulumiza nga tukuddiza ekitiibwa n'ettendo era nga tukusabasaba kitaffe omuyiza ebintu byonna nga bwe tuzze mu lukuŋŋaana luno lw'ekika ekitukuvu nga bwe watugamba tukuze ekibiina era twetukuze ssebo kabaka bakabaka ng'ekkanisa etalina bbala newankubadde olufumiro nga bwe kyawandikwa mu Efeso essuula ey'okutaano tukimanyi nti mukama oyagala kutwanjula ekkanisa etalina bbala newankubadde olufumiro laba abantu omukama nga tuzze okwongera okutukuzibwa mu kigambo nga mu Efeso essuula ey'okutaano mukama nga tugenda mu maaso n'okutukuzibwa n'ekigambo mu mwoyo gwaffe ne mu mubiri gwaffe ssebo kabakabakabaka laba mulimu abanafu tusaba obawe amaanyi tusaba obawonye obw'omwoyo wo omutukuvu kubanga bayibuli egamba nti abatume baalinga babuulira ekigambo ne wabeerawo okuwonyezebwa abalema ne batambula abantu ne baddizibwa obuggya mu mwoyo ne mubiri gwabwe kale mukama gwe alabirira emyoyo gyaffe era alabirira n'emibiri gyaffe tusaba otujjanjabe nga tujjanjabibwa mu kigambo leka n'emibiri gyaffe tuddizibwe buggya obwetaavu bwonna bwe twetaaga mu linnya erya mukama waffe Yesu amiina mukama akuwa omukisa weebale kujja weebale kufuba kukeera akati gwaka eddereero bw'onaabaoddayo bw'oti nga tutuuse okufuluma tuddeyo eri mu bifo gye tuvudde buli gw'olabye nga takedde njagala omufuukira omukubiriza fuuka omulabirizi we omugambe naye saakulabye soko tunule bulungi kubaliwo tewakedde akati kubaliwo tomugamba naye omulala yenna gw'onaalaba nga tewamulabye mu ssaawa
zifuuka
mulabirizi gy'ali ng'avunaanyizibwa ku mwoyo gwe omanyi bayibuli egenda netugamba Ebibulaniya
13
tutwala obuvunaanyizibwa eri emyoyo egy'abaganda baffe ng'abanaabuuzibwa gyabula gityalwaki tegyasobola ttuuka kale beera mulabirizi kubanga oli kitundu ky'oyo yesu yeebazibwe nnyo kubanga bayibuli etugamba kolisa ekisooka
12tuli
bitundu byabaki ng'omubiri bwe guli so olina okulaba lwaki omukono teguliwo singa ozuukuka ku makya omukono gwo nga togulina oyinza okunuunya mu kitanda
nugambatiatutta
omukono gwange nga siwulira oyinza okukubisa enduulu guno gw'osigazaawo omukono gwange ani yakututte naye ani yakusazeeko nga siwulira omanyi baganda baffe baba babula ebiseera ebisinga tetuwulira nti babula tukeera lumu nga tetukyabalina
wantukeera
lumu nga be bajja leeti buli kiseera ngaffe tubeera olina okwebuuzaako wadde tuwawulidde ngeri gya omukono baagututte bali tebereezaamu okedde ku makya okuguru kuwasuze nako bulungi ogenda ozuuka nga tekuliiko ati tewalumiziddwa nga bakugjako kusooka n'oyagala okufubutuka embiri nekumba olinakumu ogenda olaba ogudde banange.
Ndota.
Osooka ne weekuba empya ozijukuke kumba ozuukuse.
That you wake up yet you are walking.
Kakati ya unokuwe enduru.
And now you begin to
walk. Ani yazikie kwa mkono kwa.
Took my hand.
So, avuru ganda babata sobude kujamu vude.
Those will not come in time.
Bobo badabiye kwa mkisira chili.
Send them in the other time.
Kakabe muna imuganda nisaku na bibu wake.
Tell them, I didn't see how you came early.
Atenga chitafu ya tulaganya karagani.
Yeah, the father covenanted with us.
Ako kusoburoku kira wano.
Coming early.
Ayongerotuwa omokisa kuita mchigambo
chili. Bless us more through his word.
Tuge kuanga lioneli ya wama.
As the entire nation.
Waliwo ekintu kye mutalaba okuva ku lunaku lwe twatandika okusaba. Nsuubira tokyawulira nnyo baatemye gundi. Bawambye gundi. Oba mubeera mubiraba. Oba Katonda akola ne mwerabira n'okwerabira. Okuwambawamba kukyaliwo nnyo. Oba okutema abantu.
Waliwo
Katonda byakola bambi tubyerabira.
Now there are things God does and we forget them.
Manyi waliwo abooluganda batera okujja ne bampa obujulizi.
Because their brothers coming to despise to me.
Ti, nabadde mulwadde Mukama n'amponya. Naye neerabira n'okwerabira wayiseewo wiki.
But I forgot it has passed 3 weeks.
Nibatnange tulimu okwerabira ng'abaana ba Isirayiri bwe baakola.
Don't forget like the Israelites did.
Omanyi abaana ba Isirayiri bulijjo baatambulanga ng'engatto zikyusibwa Katonda abawe engattenda.
God gave
ebyambalo ebirala.
New clothes yet it never realized
it. Nga tebabuuza nibatnange zijja zitya.
They didn't ask how they come.
Kale kibi nnyo okwerabira Mukama ng'akola.
Now it's bad to forget when God is working.
Tutamwebaza.
And we don't forget.
Era tutamugulumiza.
And we don't glorify.
Naye tukubirize baganda baffe bonna.
Let's encourage all our brothers.
Gwe gw'olabye nga takedde.
The one who's still not early here.
Gwe gw'olabye nga takedde. Osimbula wali.
When you see them as you move out.
Yenna Katonda gw'anaakusembeza mu maaso
go. Everyone God will bring before you.
Mugambe muganda wange twekubirizeke era tuyimirire ku lw'eggwanga lyaffe lya
Uganda
ne ku lw'abaganda baffe bonna abaana ba Katonda okwetoola ensi yonna Mukama akuwa omukisa amanya n'eddoboozi amanya n'eddoboozi omutume Ronald Hope Witness wamu ne musumba n'omusomi wafe wa Bayibuli tubaagala nnyo mwenna mu linnya lya Mukama
In the name of the Lord Jesus, we verse in this
ministry,
the new generation,
who
is the full knowledge of God and His glory.
Move
on, reach you the call of the nation Uganda, the call concerning the entire world. Praise Jesus so much. We call it the call, the covenant, and the glory of God on the nation Uganda. In this era of AD, as it was on the nation Israel, in the era of BC,
Uganda,
and Uganda in all, you've been called on God's final work on planet Earth to lead in it. As they called Israel to begin God's work on the planet Earth to lead all the nations.
Uganda
in all God's final work we end, we have to prepare all the world for the second coming of Jesus.
As Israel
in all began to prepare the entire work of God on the planet Earth, they ended up to prepare all nations for the birth of Christ, that He can heal us, that it takes us from sin which destroys. But we thank God we've been studying different phases of the call of the nation Uganda. We are on the fourth phase. Is it not that? And we see the same signs which were shown to happen in the fulfillment of Uganda's call. In fulfillment of Uganda's call. And at the same time, which will be prevailing in the second coming of the Lord Jesus, Son of the living God. These signs
were
marked in the scriptures, and they based in the book of Isaiah 19, Isaiah 18,
ate ne Matayo esura eyabiri mwenya
in the Matthew 24
yes yebazibwe nyo
praise Jesus so much
so bonero obubwalagibwa
now those signs were shown
abuli beerawo
and they will be happening
kutukiriza ko kwitwa ko gwanga lya Uganda
fulfill the call of the nation Uganda
okumaliriza nga kuli moteka teka amadaga mukama wafe Yesu
which ends up preparing all the coming of the Lord Jesus
atengo bonero obufanagana
and the same signs appear
obuli beerawo
with those shown to up
mukama wafe Yesu nga anatira okudda
when Jesus is about to come back
okunone kanisa itaina bara ni wakubadde olufumiro
come for a church without spot now a wrinkle
so tuze tunyonyola mufunze
now we've been explaining in the brief
obonero obo
those signs
iranga twakalo bulabira mitendera jamirundi musabu
and we want to see them in the seven parts
kwala mu mutendero ogusoka
so the first phase
nga tunyonyoka Isaya 10 mwelo nyo lisoka
God explain Isaiah 19 verse 1
Ne Isaiah 18
and Isaiah 18
olunyoro okusoka nolo okusata
verses 1 and 3
iratu akwasaganya matayi abiri munya
connected Matthew 24
nolunyiri olwo okusatu
and the verses 3
pakolo okutana
9 to 5
irani matayo
and even Matthew
abiri munya
24
olunyoro abiri mwetano
verse 25
oka abiri munana
28
wanonno twali kulaga okudda kwa mukama wafe Yesu Kristo
right here we show this coming of the Lord Jesus
kufokasinze nnyo mu Africa
and it's focused much in Africa
yamanyi bwanga Misri biro byebya BC
known as Egypt in the eras of BC
nayo kusinzira ddala mu Uganda kula lya Africa
mostly in Uganda the pearl of Africa
kwala bubonero twa samplinga ke ebimuko ebyo
we sampled of some of those
then chokubiri
now the second thing
chetwaddako okunyonyoka
which we got on to get explained
twanyonyoka Isaiah 11 nyolo okutana
God explained Isaiah 19 verse 5
pakoro omunana
and to 8
era na Isaiah esuri ya 18
and the Isaiah 18
unyoli soka pakoro okusatu
verses 1 to 3
Isaiah 19 nyolo okusatu
Isaiah 19 verse 3
tukwasaganya ne Matayo 2 munya
and we connected with Matthew 24
olunyoro 15
verses 15
paka 18
and to 18
era ne Matayo 2 munya
and Matthew 24
olunyoro okutandika olwe 18 paka 2 munya
from verse 18 to 24
Yesu yebazibwe nyo
praise Jesus so much
ndanga ndotwatunulira nyo sibuko yomugachira
ya we look much at the source of the river Nile
kuangalia Uganda
in the nation of Uganda
iranga kaboniro kano karaga
and this sign showed
yomugo gwe kulibanga kukala
that when water levels will reduce on the river Nile
bazinga kakendera
and the water levels reduce
nemi gemela okwetolensiyo na
even many other rivers all over the world
alibira kaboniro akaliraga engeri omoyo mtu kuvujja kendezeddu okuva mu bantu
a sign to prove how the spirit has reduced within a human being
yasindikirizeddu okuva mu bantu okuva lungamya
pushed out from leading the human beings
kuva mabana bakatonda
shift from the children of God
eranga waliwo kuwanyisibwa ko moyo omutukufu
and there is an exchange of the Holy Spirit in that time
kapufunye mwe chimanyidwanga omuzimu omutukufu
we've got in place what is known as the Holy Ghost
kifocho moyo omutukufu
instead of the Holy Spirit
ali binji bitwala bakabonera
now we so much on that sign
ako kubiri
for the second sign
tubadde tujja tukola summary
as we've been doing the summary
manyinga oluvanyuma tujja kudde tufune byo namu bojjofu
I know after we shall get back get all the details
naye akabonera ako kusatwa tujja nyora
but the third point we explain
kwanyonyora Isaya 19
explain Isaiah 19
onyoro ko binoro kuna
verses 2 and 4
ati na Isaya 19 abiri mobiri
and Isaiah 19:22
atukwasaganya ni Matayo abiri munya
and we connected with Matthew 24
onyoro mukaga
verses 6
pakoro munana
and to 8
yes yebazibwe nyo
praise Jesus so much
twara giwe ntale ziliberawo
we are shown of the wars which will be prevailing
mujisiri cho Egypt yamanyidwa nga Africa lero
time which Egypt the present day Africa
ati okusengira ndala mugwanga ine lya Uganda
most leading the nation of Uganda
yes yebazibwe nyo
praise Jesus so much
irange ntale ziliberawo kwetole nsiyo na
those wars will be happening in the entire world.
Nebizibu ebyenjawulo
the different problems.
Abemmo kubonera obuliraga okutokirizibwa ko kwitwa ko gwanga lya Uganda.
Those are some of the signs to show fulfillment of the Uganda's call.
Okukwata ku nsiyo na
which concerns the entire
iranga
world.
Kulimo okuteekateeka nsiyo na
at both preparing all the world.
Olukuda kwa mukama wafe Yesu.
So the coming of the Lord Jesus.
Kabonera ko kuna kutwali tunyonyoka
the third time we got explained
twanyonyora Isaiah 19
we explained Isaiah 19
onyoro mwenda pakole 18
verses 9 to 18
tunne tujikwasaganya ni Matayo 2 munya
and we connected with Matthew 24
olunyiro ana munya paka 5 moro mu
verse 41 to 51
ne Amos esure yokona
and Amos chapter 4
olunyiro lisoka paka ole 15
verses 1 to 15
abatulaga
and they showed us
tumujisiri ju
that in that time
Africa
Africa which was known as Egypt. It will be like a woman. And it will not have a work of the head,
or
neither the tail. Not that it's a head in any work, or the last. And it shows in the councils in all works it would have gotten corrupted. We connected still with the church. When Jesus showed what will be happening, where pastors and all ministers are no more in the counsel of God, to give the children of God the word worth in its season, and they have abandoned the work of God
to
watch off and raise the children of God, and they begin to eat with Egyptians, the Gentiles, to appear like those in the world, to torment the church and things like those.
So
still, we give you a summary of that sign.
We look
at the fifth sign the other time,
and
we got explained of Isaiah 19, verse 19 to 21, and Isaiah 18 and the verses 7. And we connect it with Matthew 24 verses 3 to 5, and Matthew 24 verses 9 to 14. We moved on, get explained of that sign of the gospel of the kingdom of God, presumed to be preached in all the nations, to be a witness. And then the end will come.
And
connected with what will be happening in the nation of Uganda, to be an altar, a pillar, and a sign, and a witness. Praise Jesus so much.
And
that witness is the gospel of the kingdom of God and righteousness in the kingdom of heaven. And it showed the nation which will have that witness to make a vow and fulfill it.
And
so we confess for God and our country,
and
a vow to stand with our God to serve Him, the living God, He who created heaven and
earth.
We see to be a pillar.
We found
ourselves bound in the national school anthem. And we say, we are a pillar.
Yes,
praise Jesus so
much.
So many things we vowed even to do. And we told you we passed through in the summary of them.
But
we try to introduce those signs to give you a summary. And after we shall get back,
and
we get explained one by one. This day we want to move on with the sixth sign in brief summary.
Yes,
praise Jesus so much. This sixth sign is very amazing. He says,
that
right now Egypt
Africa,
or Africa,
Africa,
he gives it a blessing.
People
who had no wisdom to invent
technology
and things like those, wisdom of knowledge of God, blesses them to be number one.
It's
the sign we are to look much at today. The sixth sign,
we have to explain
Isaiah 19, Isaiah 19 verse 23 to 25. And he blesses us. He gives Africa a blessing,
Egypt,
which was known as Egypt
in
the eras of BC.
And
basis the nation he chose to spearhead, known as Uganda, the pearl of Africa, to bless us.
Yes,
praise Jesus so much. You know that word goes far. And he told us
Africa,
that Africa,
number one,
this will be number one.
Asia,
Asia, it will get number two.
Yes,
praise Jesus so much. And when you see that the the economic and the finances are changing in the world, don't be surprised.
China
and even Asian nations moving higher in the field economic, don't be surprised.
Because Assyria, Syria is singing.
Syria, Middle East,
Asia. Yeah, Asia, see Asia, your boy. So again, Akubanga, Budufu, Amanga, Gariama, Rate, Bianfona Biago.
He is going to kill the economics of the other nations.
Atasu Buroku, Yumusa, Africa, Miriam, which fetch so
raise Africa to be number one.
Then Asia, Kura, Israel.
Then Asia on behalf of Israel.
Ne Assyria.
In Assyria.
Bara, Bikuku, Yamuchoku, in
Asia. They were marked to come second and third. Means Asia will be second.
Yes,
praise Jesus so much. That sign, it's so amazing. And it may be very hard for you to believe such a thing. Except when you matured and hearing the voice of the
Word
of God. You know, when God is to explain this sign, he says this. That in those days, there is a man in Israel, in the era of Prophet Elisha. He was Elisha.
Yes, he was.
Praise Jesus. Told him tomorrow the economy is going to be changed in Israel. And the portion you bought 2,000 shillings. Tomorrow
is
going to be bought at 100 shillings. He said it's impossible, it can never happen. But I'm going to sample you of the ability of God, which can change the wealth. After we will come the treasures of knowledge.
He can transfer
oil from different nations.
Zabu,
gold,
Faiza,
silver, different precious stones,
and ship
them from a nation to another. Don't be surprised today
if
much treasures are discovered in Uganda. Bring more of those things and their way. That they move to be driven, brought in this nation. Even to be driven, well taken in Africa.
Asia.
And even Asia. Other nations, they are going to retard so much concerning their economy.
Yes,
praise Jesus so much. But God raises you Africa, which was known as Egypt those days.
And
going to bring Asia to be number two,
because
of Israel where he first did his work from. And
Assyria.
And Assyria. Whom they're going to be holding much. Keep the economy of entire Asia. You're going to see which are going to amaze you. Nations like America, they will come number three. Yet what surprises most? England or Europe will be fourth. Those things are going to change as we speak of them. And those signs, they are prevailing. We have the economic war roaming on.
In
this time we are on to the economic war. You know, it rarely helps guns to fight it. But still you cannot easily see it.
Yes, we have
praise Jesus so much. Let's read in Isaiah.
Isaiah 19.
Isaiah 19. From verse
23.
Unto 25.
Isaiah esura ya 19.
Isaiah 19. Verses 23.
Kuruna kururi. Waliboruku doruva mu misiri. Okugende mwasuri. No mwasuri alija mu misiri. No misiri mwasuri. Naba misiri. Bali sinziza wamu n'abasuri.
Yes, you was with
praise Jesus so much.
Ayinga bobo jukira.
But when you remember,
atonda bagamba nti kuna kuli walibera urugudu.
When God tells you on the other day there will be highway.
Oruva mu bwasuri garuyingira mu Misiri.
Which comes from Assyria to enter Egypt.
Oboru manyi manyidwanga Africa.
Or which known as present day Africa.
Yes,
praise Jesus so much.
Enkolagana ya Africa ne Asia.
The relation of Africa and Asia.
Ejja kweyongereranga
bwegenda mbasa. It will increase just as it is moving on.
Nda mawanga manji.
And many nations.
Agabatika kolagana na Africa.
Which have been working with Africa.
Nga America ne Bungereza.
Like America and England.
Gajja kusalibwako.
Their relation will be cut off.
Enkolagana egenda kweyongera nnyo Africa.
Is going to increase much in Africa. And it works much with the Asian nations.
Nadala mawanga nga China.
Mostly like nations of China.
India na malala.
India and the others.
Oluguudo olugenda kwongera okugaziya ddala.
That highway is going to broaden much.
Bagenda funa nnyo favor eri Africa.
They are going to gain much favor in Africa.
Okusinga mawanga gali agabaddewo ne
favor. More than the Western nations which held that favor before. That's the highway he tells you.
If they're
going to be opened up many ways,
Asia,
enter Asia more than Europe and America. Just as it began today. America will close their doors to Africans.
England
too will tighten those doors.
But
that was purposed by God
himself.
They are going to do like this.
Yet
Asia will open more doors to Africa. And it too will delight much to be with the Africans. They will be humbled people more to us. They will be so humble to the Africans. They are going to be loving us so much. And they delight and boost over us. That's one of the major things you have to know. In this sixth sign, that sixth sign, it connects with the economics. It connects with the number of the 666.
America gena tulemesa nnyo okugula.
America will hinder us to buy with England. But where it is going to come from?
Number rukaga muka.
Number 666.
Yakubyogerako nnyo ke kujja kawo. Tutuse mu detail.
Much of it when you reach the details ahead.
Bagena tuteka ko bakulizo
bwo. They are going to put many sanctions on us and conditions.
Red number yensoro
because of the number of the beast.
Rukaga kaga muka.
The number 666.
So olino kubanga simanyo obo oliya.
I don't know whether you hear.
Olira buloji.
You must be careful right here.
Conditions
of Africa and Asian business is not so tight.
But
our conditions to relate with Americans and Europe,
they
have tightened them more.
Yeah,
I request Africa,
you
open your heart to Asians.
You
are going to see the goodness of God again. They are ready to give you all technology. You
are
going to become more wiser. As we get wise in the word, God is
going to
give us wisdom, manufacture different things as Africa. Remember the sign we covered about of the fifth sign. It shows that the nation who spearheaded that work will make a vow with the living God and it will serve him.
Uganda,
a nation like Uganda made a vow for God and our country. And we vowed. And we even signed on that. And we signed with the national anthem. And we laid our nation and our future in the hands of God. And we did end there
national school prayer.
In the national school prayer. And we told God we turn with all our hearts unto you. In the national school anthem, there we vowed many things to be a great pillar
in Africa.
In the midst of Africa.
Now
the next we hear in the sixth sign, they base on the fifth sign. How we are to work with God.
yetweyongera okumanya Katonda,
the more we know God,
yagenda okwongera okuleeta okumanya okungi,
is the more it's going to bring them much knowledge.
Mu byekkanisa,
in the church system,
mu byobufuzi,
in the political sectors,
mu byenfuna,
in the economic sector,
mu byenkolagana,
in the social relations,
mu byobulamu,
in the health sector.
Tugenda kuba tweyongera kw'amagezi
mu kifo kyonna. Gain more wisdom in every sector.
Yes, you have been.
Praise Jesus so much.
Katweyongereko tuddemu olunyi olwokusatu.
Let's repeat this verse.
Isaiah 19:23.
Isaiah 19 verses 23.
Kulunaku luli waliba olugudo oluva mu Misiri okugenda mu Bwasuli. N'Omwasuli alijja mu Misiri, n'Omumisiri mu Bwasuli, n'aba Misiri balisinziza wamu n'aba Asuli.
Yes, you must
be. Praise Jesus so much.
Aba Asuli bajitwita Syria
leero. Assyrians, we call Syria today.
Basinganibwa munsi eya Asia.
They are found in the continent. Asian continent.
Yes, you must be.
Praise Jesus so much.
Naye olugudo olwo.
But that highway.
Lukuliddwawo nnyo oba simanyi bamululaba.
Much, I don't know whether you see it.
Kankubuulire,
let me tell you,
okujja kw'aba Asians mu Africa weeyongedde nnyo nnyo ddala, ate nabo bongedde otwaniriza. Temutya, newankubadde nga waliwooko emitawaana emitonotono egikyali mu
Asia,
naye tutwaliddwa nga basirevu okuva mu
Africa
n'ekigendeerwa eky'okututegeka okumanya ennimi zaabwe, kubanga bagenda kujja ewaffe naffe nga tugenda.
We shall go to them to preach them the word.
Even though they have ill-treated
us, they have killed our brethren from Africa, they beat them,
and
thus they do evil things.
And a
great sign of God in the midst there. Here you have many organizations. Not here.
Almost there.
But they get jobs for Africans in Asia nations. Or in the Emirates and Dubai and many others.
That said,
people don't seek for they don't know
things. Now,
you with the light can realize what is moving on.
Yes, we have
been. Praise Jesus so much.
Oruguru ati kigenda tuke kisera bakakane katonda kutubabulira ko basiza.
They are going to humble the God we preach to them, they will worship him.
Amen.
Aba Philippines abade basinze
Philippines who worship the elephant.
Bakujivako.
They are to give up worship.
Aba Asian abade ba China Buddha.
Chinese worship.
Bakumuteka wali.
They are to live and give
up. Aba yindi ne bakatonda 10,000. Bakubateka wali.
To put them aside.
Aba badde abasiramu.
Bakuroko kaburoko. They are to get saved. Someone said, is this going to be? Don't you see the highway? There is a highway.
Because the road is
broadened, we are going there, they are coming this end.
They are bought
lands now, they are in Africa. That highway was begun a long time. Isaiah 19 verse 24.
Kulunaku luli Isirayiri aliba wakusatu wamu ne Misiri n'Obwasuli.
Yes, you must
praise Jesus so much.
Isirayiri aliba wakusatu.
Israel will be number third.
Wamu ne Misiri
together with Egypt
n'Obwasuli
and Assyria.
Listen
to this.
Assyria agenda kusoka deko wano number 2.
Assyria will first get in number 2.
Israel
will be third concerning the blessing. But we're going to join them up to call them Asia.
Representing Asia.
They represent Asia.
Africa.
Like you see Africa,
Misri,
which is known as Egypt.
We're representing by Uganda,
it's represented by Uganda, the pearl of Africa. But that blessing,
surprising
as if you don't see it.
And
now Israel has gone more in things of technology.
And
their relation with Africa is increasing.
Many things
they are not seen yet, they are moving on.
We with
the eyes see part of the word of God. We see them.
Now let's see
who has been blessed to be first.
Isaiah 19
verse 24.
Kuruna kururi, Israeli aliba wakusatu wamune misiri. Nobu asuri. Omukisa wakati munsi.
Omukisa wakati mochi.
The blessing in the midst of the earth.
Munsi yona.
The entire world.
Manyabandu waga katufu.
You know, people say we are dead now.
Third world.
We are the third world.
Now, the Jews
have to be number one where they want it or
not.
If you want to see how that way is, come here in full knowledge. Even the blessing we are moving at the high speed within it. And it will surprise them so much, just as they are surprised now. In the short time we've spent here, there is the blessing and love we are going to hold. And surprising in knowledge and high wisdom. And when you handle things in money, in all things, and as if you have a magnet to attract them.
Every nation we
have a favor given us.
Amen.
Yes, we have
praise Jesus so much. That's why
I
say the blessing in the midst of the earth. Prophecy have spoken much on Uganda. That according to the
vision,
you are a blessed nation. But we don't believe it.
Then
you have to believe it. All shown signs are shown now.
Are
you inventing oil, gold, and many things? You're making roads at a high speed. But you forget that the Assyrian nation
and Israel,
the entire Asia, they are the ones having all contracts of building our roads, which are going to move all those treasures. And England wasn't given. Even America wasn't given. Real oil in Uganda, neither the treasures.
And
when you look at it, that
America,
not given America, neither England.
But since the Kuamawanga government, Asia,
given Asian nations. That's why how the prophecies were marked.
For many to them,
you know, we've come in this age. God
sent
us as he sent Daniel.
Daniel
chapter 9. When he told him this, you know, there are people
who
say, with a spirit of interpreting scriptures. And they are to interpret prophecies and to see them come to pass and to warn their brethren. Prophecies have come to pass, wake up.
Yes,
praise Jesus. Read us in Daniel 9 from verse 1. Come back, explain how the blessing is. Daniel 9 from verses 1.
Mumwako ogoru vereberie ogwa Dario, omwana wa Akasuero, oweza deli yaba medi, eyali obwakabaka bwaba Kaludaya, olunyiri olwokubiri. Mumwako ogoru vereberie mumirembe gye, nze Daniel ebitabo nebintegeeza omuwendo gw'emyaka. Yeremiya nabbi gye yajirwako ekigambo kya Mukama, okutuukiriza Yerusalemi okuzika, gy'emyaka 7.
Yes, he was
with. Praise Jesus so much. You know Daniel. He was still studying scriptures. And he said, no. These scriptures have come to pass. We are moving in this exact scriptures. He said, no. I've been reading in Jeremiah. I've seen. The things written about us, they have come on us. Repeat this verse and we hear well. Daniel 9 verses 2.
Mumwako gw'oluberebelye mu mirembe gye, nze Daniel ebitabo nebintegeeza omuwendo gw'emyaka. Yeremiya nabbi gye yajirwako ekigambo kya Mukama, okutuukiriza Yerusalemi okuzika, gy'emyaka 7. Olunyolokusatu. Nenteeka maaso gange eri Mukama Katonda, okunoonya nga nsaba
Yes, you have received.
Praise Jesus.
Agabe Daniel suri omwenda.
Daniel 9. Verse 1-3.
Nti bwe yali asoma
read the book of Jeremiah.
Na bomoyo woku bikulibwe chigena maso kwa jaji.
The spirit of revelation came to
omoyo mutukufu.
The Holy Spirit.
Kubanga Bible yobe yogere igamba.
When Bible speaks say.
Okusinzira mu
Accept my
revelation.
I will pour my spirit on you. Through you understand my words.
Proverbs 1:23,
God speaks that.
Yes, you have
praise
you.
Jesus.
Kati Daniel,
now Prophet Daniel.
He
the Spirit of God.
Jeremiah,
as was written in the book of Prophet Jeremiah. Chapter
25.
From verse 11. Into 12. God revealed.
The
word which was spoken on us.
The
exact we are into now. You
know,
it's not easy to know what was spoken of you that you are right
within
it. It takes a revelation.
Read
Jeremiah. Jeremiah 25 from verse 11.
Eriba matongo neche unyo. Na mawanga gano, gali weleleza katonda we Babiloni emyaka nsanvu. Olunyo ule kuminebili. Awolidu tuka emyaka nsanvu vejiri tukirira. Nendiyo kambo neleza kabaka we Babiloni. Neguange rio. Bayogera mukama.
Yes, you was good.
Praise Jesus.
Daniel has
written scriptures. As we heard him explain by the Spirit of God in Daniel 9 from verse 1-3. When he read the book of Jeremiah,
as
the word of God came to him, Jeremiah 25, he read and he said, God was to take him in captivity for 70 years in Babylon. After 70 years, he will come and punish the Babylonian king. Who will be
free?
And you set free his people. Imagine 70 years had passed. Those taken
into
captivity, they did know where the
Lord
preached. Let's move on with the captivity.
Let's
move on as slaves to Babylon.
Africa.
Now see Africa.
There are
things spoken on you. That you will be blessed. You will be rich. You understand the
Lord.
You will be rich.
In wisdom,
which is physical.
Amen.
Yes,
praise Jesus.
But
you to look and see this.
It's
not easy.
Daniel
looked in scriptures
because
he gave himself to the Spirit of God.
As he read,
the Spirit told him, pause there. Don't move on.
Here,
get it.
Reached,
you have to get from captivity. But his brothers were sleeping.
He
said, let me go
please.
Open our eyes.
Kati ngafe Uganda kulali Africa.
Kwagala
kuimira mu kifo kya fe.
We want to stand in our place.
Okuimira ku Africa jitegeza.
That for Africa to tell them.
Tuwonere omuko wo bwala kibwa.
Some of the signs shown.
Obulibeerawo.
Which will prevail.
Tokiriza ku gwanga lya Uganda.
Okuitwa
ku gwanga lya Uganda.
The fulfillment of Uganda's call.
Okuli ku nsi yonna.
Which in the entire world.
Okuteka teka manga gonna.
To prepare all nations.
Olw'okudda kwa Mukama waffe Yesu.
For the coming of Jesus.
Kulimu okuweebwa omukisa.
Okubeera
namba emu nga Africa.
Less to be number one as Africa.
Obunabi obuze bufuluma emyaka.
The prophecy has come out many years.
And Africa will raise.
And they say Africa enagolokoka.
We
will be raised. But we await for it. We are no more waiting for that.
In the
time of church, to be raised in the name of Jesus.
We
are not accepted to backslide. We want to be like Daniel. He will realize the season and the time. Scriptures written in truth. God never writes scriptures. And
in
way. In his scriptures. But we are ones who never realize seasons of fulfillment. The era of God's favor.
We rarely
get revealed.
But
because God is
one
person
and as
he says, No.
Yesu yebazibwe nnyo. Atekayo abantu nga bo balina eriiso at least kabalabire bannaabwe babazuukuse kati zuukuka Uganda, zuukuka Africa. Omusana gw'ekigambo kya Katonda nga gwaka, omusana ogw'okumanya Katonda akwongera omukisa buli kigambo mu buli mulimu ogw'obutuukirivu. Yesu yebazibwe nnyo. Tewali kiseera kyakwebaka kubanga Danieri bw'akompeyalinga Yeremiya 2:5 onyoleku n'olumba 12 agenda osomako ne mu Yeremiya 2:9 onyolw'ekkumi nga kyaddibwamu naga
ewano
baakidda banna sooka otusomereko mu Yeremiya
2:9
Yeremiya essula ya 2:10
Jeremiah 29:10
kubanga bw'ati wayogera Mukama nti emyaka 7 bwe girituukirira Babiloni ndibajira ne ntuukiriza gye muli ekigambo kyange kirungi nga mbakomyawo mu kifo kino.
Yesu yebazibwe
nnyo. Praise Jesus so much.
Yagamba nti emyaka egyo 7 bwe girigwako ŋŋenda kubajjira mbakomyewo mu nsi ekulukutanga
n'omulisi.
Omanyi ennaku ezo mu
Amerika
baatukubakooko n'akalulu
cast a lot over us.
Never gamble about Uganda touch your liquor in Africa.
Maybe Uganda is not a part of Africa.
Naye akaluruka agano
okuyita. But the vote refused to be successful.
Kasigala kagamba ndi kulali Africa. Nenga bakuba olukungana
zisebo. But they made a furious gathering to decide that.
Nibagamba kirabika Uganda tachali kulali Africa.
Maybe Uganda is not more the part of Africa.
Naye erasibo omuntu kuvyalemerako.
But the spirit insisted on that.
Nibagamba lili kulali Africa.
It's the part of Africa.
Nibadamu nebalirangirira buto.
And they proclaimed it a flesh.
Mulimu abatakirize era abalonda nti nedda.
They believe and they insisted no it's not.
Olukungano olwo nja kugezaako okulufuna.
I'll try to get that conference bring it to you.
Ninga lwasi sibo nga bagala tujjawo.
And they want to take us from being
part of right to Africa chetuli.
But we didn't appear who we are.
Kati nga botunolire kula ya Africa.
When you look at the power of Africa.
No buvuyo buli mu.
And the chaos within it.
Kati nga Africa yo bwogiraba.
And when you look at the entire
Africa. Erigoroko kaje baga amaterisi tukamunda kuzoruva
ndema. They said it will arise in the latter days.
Okuleta omusana gwe kigambo kya Katonda.
Bring the light of the word of God.
Okubeera abagezi.
To be the wise.
Wakati mu nsi.
In the midst of the world.
Bannange nga tewali kakamulisa kalengerwako.
No lie to prove that.
Nga tuli bubi nnyo naye ababikulirwa ebiro twalabiseeko Mukama yatutumye batuyita omulembe omupya ogulina okumanya Katonda okujjudde wamu n'ekitiibwa kye. Tewali kiro kituyitako Yesu yebazibwe kubanga bwe tuba tusobola okutegeera ebiro n'obubonero obwalagibwa obulibeerawo mu kutuukirizibwa kw'okuyitibwa kw'eggwanga lya Uganda okuli ku mawanga gonna. Yesu yebazibwe nnyo era nga bubonero obwalagibwa olw'okudda kwa Mukama waffe Yesu. Obumu ku bubonero bwalaga nti temugenda kuyimira buyimirizi ng'abakozi obukozi naye ŋŋenda kuba wa n'omukisa ŋŋambe.
And I will say,
let's read Isaiah
19:24-25.
Isaiah sura ya 19 olinyo lwa 24.
Isaiah 19:24.
Kulunaku luli Isirayiri aliba wa kusatu wamu ne Misiri no Bwasuli omukisa wakati mu nsi.
Yes, you was with.
Praise Jesus so much.
Olinyo lwa 25. Kubanga Mukama oweje abawadde omukisa. Ngayogera nti baweebwe omukisa Misiri abantu bange n'Obwasuli omulimu gw'emikono gyange ne Isirayiri obusika bwange.
Owulidde arrangement bwetambudde.
You heard how the arrangement is moving?
Yagamba nti kubanga Mukama ayogedde nti baweebwe omukisa Misiri emanyiddwa nga Africa abantu bange
Africa my people
era n'Obwasuli
even Assyria
ejje mu namba bbiri awo Isirayiri kale obusika bwange gye nnasooka nabo babaleete mu kyokusatu kaakati Africa ng'okulembeddwamu Uganda ekkula lya
Africa
ne Asia ng'ekulembeddwamu Assyria oba
Obwasuli
ne wamu ne Isirayiri tuweereddwa omukisa mu buli kigambo kya Katonda. era singa tutegeera ng'oluguudo oluli bwe lutemeddwawo ne tulwongera ku nkolaganda ne tumanya ffe katulina okwezimba babiri newankubadde tugenda kyawa amerika tetugenda kyawa bungereza tetugenda kyawa australia na kontinenti eyo weri naye ate ffe enkolagana esooka ekwatagana ennyo africa ne asia olw'oluguudo lwawe lunammwe lwemulaba obulabire oluteereddwawo mukama wakati wetemubuzaako nga asia wamu n'afrika kusooka kukkaanya ku katonda gwe twalagana naye endagaano ng'ekkula ly' afrika lye lyakulemberamu okulagaana uganda okuyita mu uganda motto nga tugamba nti ku lwa katonda ne ku lw'ensi yaffe waliwo n'essuubi erigamba ndisinga kibadde kisoboka mu kaseera kano africa yandifuuliddwa united states of
africa
yesu yebazibwe africa ekoleki
africa
efuuke united states of africa
amen
ekyo baakyogerako okwo n'emabega wali naye olukwe ne lutandika
bweruti
nti lutandike ku joyininga east africa yokka gye tuba tusooka era ne bawa owekitiibwa yoweri museveni kaguta okwomamu omutwe ogwo lwakuba ebintu oyiba teifunye musana gwa kigambo kya katonda kizibu okubira bawe
bitambulanaye
agambye baweebwa omukisa tibwati bwayogera mukama baweebwa omukisa misiri era emanyiddwa nga afrika abantu bange obwasuuli nabo baweebwa omukisa isirayiri ajje mu
kyokusatu
abantu bagamba ebyo bigenda kusoboka bitya naawe kakati okubikulirwa kuba kwasobose eyabikudde yalina obuyinza okubikulirwa kuba kwasobose okubikulirwa omanye okubikulirwa kyekintu ekitali kyangu ekikonya omuntu waba tabikuliddwako na azigirira tamanyi ne gyalaga bayibuli ekyo kyekugamba mu ngeri esula ya 29 oyogere 18 ayogera bw'ati
engeri esula ya 29 olunyiriri lwa 18 ngeresula 29 olunyoro 18 awatali kwolesebwa abantu bazikirira naye akwata amateeka alina omukisa
yesu yebezibwe awatali kwolesebwa awatali kubikulirwa abantu bazikirira naye abakwata amateeka bagenda mu maaso n'okulaba omukisa gwa
katondakankuli
ekitutawanya nga africa
n'okusookera
ddala uganda okubikulirwa kuno kutawanyiza nnyo ebbanga
ddeankuweeyo
ekimu ku byama ebibaddewo ku nsi kuno katonda amawanga gonna gazze ateeka mu
bbeesi
gazze galaba omukisa
olw'okuba
nti katonda atadde ebbeesi mu matwale
gaabwe
katonda bwe yasooka mu
asia
ng'asinziira mu
isirayiri
baabeeranga bagezi
olw'omukisa
gw'ekigambo kya katonda
ogwabeeranga
era kyoba olaba agamu ku mawanga agasinga okuyiiya mulimu
asia
okusingira ddala isirayiri
kennyini
mu bintu bya science ne
tekinologi
katonda bw'atuuka mu nsi yeewuwo
n'akuleetera
omusana
gw'ekigambookumanya
kw'ekigambo takuwa mulundi gumu akuwa mu mwoyo obugagga obwo
bw'okumanyan'akuwa
n'obugagga obw'okumanya okw'omubiri mu bifo eby'enjawulo singa asimbula okuva mu ggwanga
eryo
ajjawo omusana gw'akumanya ogw'omusi y'omwoyo okumanya ekigambo naye omukisa gw'omubiri n'amagezi g'omubiri agalekawo anyongere okulaga bwe yasimbula okuva e isirayiri mu asia n'ayingira bungereza si weewaawo mwaka gwa 14 eyo
in the 1480
ayingira e Roma.
He entered Rome.
Olwa ayingidde Europe.
Now he entered East Europe.
Beyongera ekigambo munnaku zaabwe
zonna. They increased the word in all their days.
Era niwe baagwa okuva mu Roma.
Though they fell from Rome.
Yabasitulia damu nasitula Protestant okuva mu England.
Protestant in England.
Baasooka ne babeera bagezi nnyo mu
kuyiiya. They were very wise in inventing.
Olw'ekigambo omusana gw'okumanya ogwali nga
gukudde.
Naye ekigambo bwe kyasitukayo
mu
mwaka gwa 1800 ne kigenda mu
America
ne batandika enjiri y'obwakabaka bwa Katonda obutuukirivu. America yayimukanye ate mu magezi ne mukumanya ebintu eby'enjawulo era kati yeebaddewo ku mutindo ogwo.
Kati
essaawa zino peesi agisimbudde okuva eri mu
America
alese mu Africa ngesinzira mu ggwanga erya Uganda n'abateerawo new generation omulembe omupya ogulina okumanya Katonda okujjudde n'ekitiibwa kye tagenda kumakuwa kumanya okokoka wabula n'okumanya buli kigambo amagezi agayiiya tekinologi ow'enjawulo omukisa mu byenfuna ebyobufuzi eby'amagezi bannange enkolagana ebyobulamu ebiyimusiddwa akuweye ekyama obadde okimanyi nti Uganda eri ku mwanjo nnyo mu balwanisa endwadde nga kwe kuli sirimu n'ebirala era nga mubakyasinze okulisaakinga ku ddagala erikola erigenda okujjanjaba endwadde ez'enjawulo Uganda alyawo ku
mwanjo
omanyi waliwo ebintu ebyetaaga mufuneko omusana gw'ekigambo
mulyoke
musitukenga ye mulina okukola Yesu yebazibwe.
Praise Jesus so much.
Kakati singo bado yinzo okutegeera.
If you could understand.
Ndiye kigambo kubikulwa kina je kiraga.
The word revelation.
Ekibulwa nga kwa maani.
Never lacked power.
Okujja nga bakifuna.
Except.
Ne batera okulaba nga tekiina maani.
They are not seeing it without strength.
Omusajja ono ali mu Bassekabaka ekyokubiri.
This man in 2 Kings.
Esura ey'omukaaga.
Chapter 6.
Bamugamba kakati kwe ssebo tugenda. Ebudde buno agenda okujja.
He told him as it will get in the morning.
Sura ya musawo. Ya musawo. Katutandike. Sura ya musawo.
Baseka wake choku vili. Esura ya musawo nyolisoka. Au Elisa na yogera anti. Muulire chigambo cha mukama. Bwati wa yogera mukama anti. Encha unawa. Encha. Bwebunawa nga kampegano. Echigere chobu tobu lunji. Chiri tuundibwa sekeri. Nebigero bibiri vya sairi. Sekeri muwankachi we Samaria olunyolo kubiri awo omwami kabaka gwe yesigamanga ku mukono gwe n'addamu omusajja wa Katonda n'ayogera nti laba mukama bw'anaakola ebituli mu ggulu ekigambo ekyo kyandiyinzizza okubaawo.
Yes, ever is with.
Praise Jesus so much.
But when you look at 2 Kings chapter
7.
Nabi Elisa afuna okubikulirwa okuva eri Katonda.
Prophet Elisha gets a revelation from God.
Kubanga ekigambo kya Katonda kyajja eri gy'ali.
The word of God came unto him.
Nekimugamba nkubuulire Elisa.
Told him, I tell you, Elisha.
Encha.
Tomorrow.
Sawa bwezi
di. At this time.
Ababadde bagula kilo y'omuceere.
Those who bought a kilo of rice.
15.
5,000.
Bagira jigula ndisi 5.
Are going to buy 500 shillings.
Ababadde bagula omutwalo.
Those who bought 10,000.
Kilo y'omuceere.
A kilo of rice.
Bugenda kubeera ku nusu kikumi.
It's going to be 100 shillings.
Wangi? Kakati?
Now.
Omusajja eyeebuuzibwako nnyo.
The man was an advice of the king.
N'agamba Elisa ebintu ebyogera kakati.
Elisha, the things you speak.
Katonda singa ayinza okuba ebituli awo mugongo we tubiraba.
Those holes in the heavens and we see them.
Tulaba ngeri gy'agenda okutonnyesaamu ebyokulya.
Make this eating fall down.
Ekigambo ekyo kyandibaddewo.
That word would have happened.
Naye ebyo ebintu byogera mbu enkya.
Things you speak tomorrow.
Iye. Tulize.
It's impossible.
Tebisoboka naawe.
It is impossible.
Yes, we was with.
Praise Jesus so much.
Kakati gwe Uganda.
Now Uganda.
Gwe Africa.
You Africa.
Now Asia.
And Asia.
Uli bira dali bikugirwako byakusaza.
These things spoken of you are a joke.
Ninga katunda byayogera bitegeeza.
What God speaks it means it.
Atenga nakula yakula zedda nubonero bonna.
Showed you all the signs.
Enkoragana iyo gegena maso.
That relation is moving on.
Amakuba agogagena maso nokugulibwa.
Those highways are being opened. Now we answer them like this. Just as the word of God was in Prophet Elisha. And it answered them, saying,
2
Kings chapter 7.
Basekabaka ekyokubiri essula ya musanvu nnyolo okubiri.
2 Kings chapter 7 verse 2.
N'ayogera nti laba, olikiraba n'amaaso go naye toliryako. Olunyolo okusatu. Awo waliwo abasajja bana abagenge.
Now first hear like this.
Yamugamba.
He told him.
Chikena kubao.
It's going to happen.
Neto genda kuliyako.
But you'll see, but never eat of it.
Njogere bwetu.
Let me speak this.
Erimu abakulembeze baffe batakkiriza nsonga
eyo. Do you our leaders who don't believe this?
Mugenda kiraba chikena kubao.
You'll see it happen.
Nga mufa.
When you are dying, you will not eat of this wealth.
Kakubakulembeze mu byobikwatagana n'ebyekkanisa nga muwakana n'obunnabbi buno bugenda kubaawo temugenda kulya kabazimbe enguudo zaffe omanyi bendera okuyita nabo nga tutambula
eyo
bagamba zino enguudo zaffe ffe tugenda
ovugira
ne contract ezebyenfuna ebisinga zigenda kuba mu mikono
gye. Financial contracts, both of them to be in
our hands. Tugenda tukekira nga fetwa advising
eggwanga lino. We shall reach a time we are the one advising this nation.
Galeno tuwa obukulembeze
tukabana ye nedda. Leadership will refuse the offer. Olwo
katubale mugira mu beerayo tujja kuba advising.
There we shall advise you there.
Gwedi
ino mayi wuza asani. You think I'm joking?
Yes, he was.
Praise Jesus.
Right
from olden days, I was speaking by the Spirit of God.
He
said, how possible is it? Now, are we not here?
Even I told you God to create
a generation as we are moving places. We are going different districts, moving. Are we not here?
Amen.
Did you put much strength in it? They are building our roads. Those who build for us are the ones we are to relate with. The Chinese and the Asian that's the highway they said we should
build.
Leave them build these roads. As their spiritual highways, leave the physical roads too to be made. Why did Museveni not build them before?
Azimba
he builds when he's about to even go. I'm not saying he's going to go. I'm not saying tomorrow
already,
but still years are finishing. Years still are warning.
But
no, what he does is in the call of nation. Nations have to find us fine when we ordered. Those funny buildings in the cities, let them be broken down. They build modern structures. But what we request is one.
You
people who cannot develop those sites.
But we
have to prepare the nation spiritually and physically. Structures very old. And the government develops the sites.
Uganda to
and Uganda don't fight that. We want to remain the power of Africa spiritually and physically. You know, you think they are persecuting you. Because they lack how to handle things well. The way of governing those works well. And because you
want to
accept, you don't accept. If you don't want to be compensated, they will move you by force.
Eyo pressure iri wuru akubanti sawa
obiti
bakuna atero kola chi okuyi mukamu bwangu amawanga gatye muno kana tusanga sanga no buyumba yumba
find us with funny structures in the city
labe miyara jo na mchibuga
at the drainage in Kampala
And they find us with this knowledge. But when they pass the city, it's smelling.
It's a nation with knowledge. But it has a smelling city.
Yes, we have to
raise this.
When I walk in the Nosoma magazine,
when
I go for
read the magazine about to come.
It
will show you why God told us to come put this ministry. It's about to come out next week. We are working on it. It's come out soon. It makes an introduction on the Uganda school. But we've never started the introduction here.
Yes, we have.
Praise Jesus so much.
But
in all, what you have to believe. This man, Prophet Elisha, the word of God told him, tell that man, things are to happen tomorrow, but you'll never eat of them. And let me tell you one thing. People you see as useful, they are the ones going to work in this thing. People who are meaningless. It's us who have handled it.
Amen.
Why did he go and call Miracle Center, Cathedral there, to begin this work? Why did he go back to the prayer mountain?
And he
would have told Apostle Munide, arise again.
Saying,
when the prophecy comes, that there were lepers. Let's read there. Second Kings chapter 7 verse 3.
Awo wali wabasajja bana bagenge awayingirirwa mu wakaaki ne bagambagana nti kiki ekitutuuza wano kutuusa lwe tulifa.
The leper said,
balina mission kati bebaweereddwa.
He's been given a mission.
Bajiwulidde mu
matu. They hear it in their ears. And he said, for
leaks,
we are going to die, and those in the
sea,
famine was the entire nation. Today we have a famine of the word of God is high. He said, the vision comes in the ears. It passes
Urim.
The Urim spoke to them. If you hear, you to die. They all got it. You.
Younger, no, you could know Savilis. Maybe to Savavia would do and about the Vajatu.
No more give us.
Yes, we have a zoo.
Praise Jesus.
But you have a mission.
But you're given a mission.
Abagangavan.
Paul Lipros.
I
tell you the secret behind.
Barinava Kadabim Bane Mavega.
They had 20 Bainavia four living creatures behind them.
Barinava Sakus, the Lava Festivana.
Angels who terrify four of them.
Hey.
Those
hey.
Is Zachariah chapter 1.
Yes, we have a
praise Jesus. The leprous men, we are not alone. They had angels who terrify.
Those
Zachariah chapter 1, verse
18 to 21.
The four craftsmen, those who terrify, those who hunt. There was Angel Michael. Angel Abaddon. There was Angel of Fire. There was Angel of Scales. Of the measurements of season and times. And the three. Angel Michael, Abaddon. Angel of Fire.
No
one should hinder the one of counsel. Of measurements. Season and times.
It
has to happen.
There
is a secret behind four leprous men.
Era Bible yegamba.
Ndiwe
basukulu ebigere we bati nabayimira. Egwange lyalina ebyabwe nga lyabinyaga. Yali bali nga likampize. Yagenda okuwulira omugere. Kumba bagenge tebaali mu kabale. Baalina eggye ly'abamalayika ewaga. Ebibinja bina biramba.
Let's read on ahead.
Basekabaka ekyokubiri essula ya musanvu olunyiriri olwokuna.
2 Kings chapter 7 verse 4.
Obanga tunagamba tunayingira mu kibuga. Kale njala ng'eri mu kibuga. Kale tunafiira omwo. Era obanga tunatuula wano butuuzi era tunaafa. Kale nno mujje tusenge ejje ly'Abasuuli.
Niwe gamba kati pulaani ejje egamba.
The plan which is on says.
Tuyingire mu ejje ly'Abasuuli balina ebyokulya
baabinyaga. The camp of the Arameans, they have food which they grabbed.
Akati mugenge gwe
oyingira
mu ejje lyani ogenda kuba ani
olwo. The camp of who you're going to beat who? Imagine,
Ozewe no
you become your own funny. You are going in the armies of your enemies. We shall hold your guns. You cannot even hold something. You're walking funny.
The mission
was behind by God.
Armies
of angels had to run quick.
Sikwe agenda okukola wekka mulimu guno.
Tulina
ejje ly'abamalayika bibinja musanvu bye tusomako
bulijjo. Mu linnya
lya Mukama waffe
Yesu.
Basekabaka ekyokubiri essula ya musanvu olunyo olwokuna.
2 Kings chapter 7 verse 4.
Kale n'omujja tusenge ejje ly'Abasuuli bwe banaatuwonya nga balamu. Kale tuli babalamu era bwe banaatutta tunaamala gafa.
Let's
go if we die.
Omanyi olwo mission
gy'okula suicide. The mission which we make suicide mission.
Nonga bwe banaawakana nti Katonda tayimusa Afirika tetugenda bagamba agiyimusa. Ate ke kaseera tewakyali kulinda. Yes, you have
praise with you. Jesus so much.
Katonda agambye.
God has said,
let's say, Africa.
Africa.
It
was known as
bange.
People. That's what we speak of.
Kamu kubone
one of the shine shows
which
will prevail to be
fulfilled.
The
fall
of Uganda. Prepare all nations for the coming of Jesus. The final work of God
on earth
means the blessing to move nations. It ends in that nation or continent. The big blessing which is very amazing. But the leprosy man
says,
what we need is what? Let's go move on. Imagine a leper is trying to run, but he's not able to walk proper. You're running to enter the camp of your enemy. You lift a feet, you say, you're not balancing, you are falling, you are walking.
But
don't fall this time. We are not like the physical lepers. We had a weakness just like them.
Basekabaka ekyokubiri essula ya musanvu olunyo olwokutaano.
2 Kings chapter 7 verse 5.
Awo ne bagolokoka ekiro okugenda mu lusiisira lw'Abasuuli. Awo bwe baatuuka ku lusiisira lw'Abasuuli we lukoma. Laba, nga teriyo muntu. Olunyo lw'omukaaga. Kubanga Mukama yali awulizizza ejje ly'Abasuuli eddoboozi ly'amagaali n'eddoboozi ly'embalaasi. Eddoboozi ly'ejje eringi. Ne bagambagana nti laba, kabaka wa Isirayiri atuweereddeko bakabaka b'Abakiiti ne bakabaka b'Abamisiri okututa baala. Olunyo lw'omusanvu. Awo ne bagolokoka ne badduka ekiro ne baleka eweema zaabwe n'embalaasi zaabwe n'endogoyi zaabwe olusiisira nga bwe lwali ne badduka olw'obulamu bwabwe.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus so much.
Abagenge basimbula wali okudduka.
When the leprous man moved on.
Jukira badduka nga abalinnya mu kato gaako
bujja. Imagine they run as if they're stepping on thorns like that.
toyinza nakuwulira musinde kuliawo kutegeerekeka.
A running which is very clear.
Ndinayabasuuli abaali balyaza ebyenfuna
by'ensi eyo.
Baawulira amagaali amaggya g'abamalayika.
Chariots.
Bano bamalayika n'amagaali gaabwe.
Angels with their chariots.
Yetusoma mu lugendo lw'eggulu.
We start in the journey of heaven.
Bamalayika n'embalaasi n'amagaali gaabwe.
And their chariots.
Baba uliranga bakuru
right and the horses are making noise very many.
Niwe gamba batrufunde
Israel
yetuluke
Israel as a
king. Neba etuwayongedde kuseka yewoze na maji gaba kabaka abalala
other kings.
Kumbe jiri akabaka abaka abaka
the army of the king of kings.
Ukama afu Yesu
the Lord Jesus.
Ngajeririe mabega na olijira
ko behind coming.
Liko beera abakenge
bana following the poorly prosperous man.
Omanyo inzo kwera wao munafuwa butasobola kuweza.
Have a weakness of not being able to
meet. Eh, wao tukugamba teka yo TV.
If we tell you okay, the you
wonder.
Me.
Ne bona malizo bona simbra boti tikola.
Move to work.
Okay na be gira ba malaika liko roliye wuni.
I'm miss of angels walking, you'll be surprised.
Yesu yebazi
wewe. Praise Jesus.
So muchikamba chino tukenda kudilira.
This is what we are not to retard.
Bali baduka ne balekawo byobugagga bino.
Others when abandoned all their possessions.
Ngenda kulagenge byobugagga bino jebigenda okutambula.
I'm going to show you how these riches are to move.
Tulakubate tulaba detail. Tulaba summary.
Yes, see a summary anyway.
Amen. Na nandi kulaza mafuta ngeri jigatambula
mu summary. How oil is moving now.
Nga gava mu America.
And it is shifting from America. England.
Australia. Ngagatya.
And it is drilled.
Nezabu.
And it's
atambula mutaka.
It's moving in the ground floor.
Ezije kumokurutide
mwa. All the world is rotating.
Ba malaika bakutenzo nenyeze ezije.
Bali kutusa kusa buli kitu. They are changing every treasure in the ground. Let me tell you.
I
know whom to work with, and I want God to reveal them to you.
When we say oil of the other
countries, they are really doing what in America, or in England, or in a nation in Africa, and they use it wrong, as Congo.
We
say, Lord. Uganda. People wonder how the blessing is to come.
You want it to
make the blessing, you'll see it.
The
Spirit of God is with us.
He's
revealed us every corner of the world. And the entire heavens.
They
wish to hold the
earth,
not rotate, and their oil is finishing. All the oil is ending up in Africa.
Praise the Lord, brethren.
The
word apostle is speaking of, it is very right.
Because
when he said treasures are rotating, the ground come in Uganda. Me last week I was in our village.
We
didn't expect their treasures which can be discovered there. But as I speak, like three.
Two
sub-counties. They are about to shift people because of treasure they discovered in the ground. Up to now, white men are always those ends.
So, I
wanted to hold tight that point. Truly, treasures are to flow coming to Uganda.
Amen.
And we've not prayed yet. God began working without us praying.
That
we have a moment of praying.
Amen.
As we've prayed, we'll work beyond. Let's finish 2 Kings. And the summary of that point will end there.
2
Kings chapter 7 verse 8.
Awa bagenga abo bwe batuuka ku lusiisira we Lukoma, ne bayingira mu weema emu, ne balya, ne banywa, ne bagyamu effeeza ne zaabu n'ebyambalo. Ne bagenda ne babikweka ne bakomawo ne bayingira mu weema endala. Ne bajja omwo, ne bagenda ne bakweka. Nafe.
And they said, right? God revealed them once. All. Why do we share goodness alone? You know, you are out there in the government. Treasures have come, you have shared among yourselves. But you get back to understanding. They are for all Ugandans. The leprosy men told each other, the treasure is free for all of us. We don't do good to share it alone. Let's go tell the entire nation, Israel, to come and get.
Second
Kings chapter 7 verse 9.
Awo ne bagambaga nanti, tetukola bulungi lero lunaku lwa bigambo birungi fe. Tusirika. Bwe tunaalindirira obudde ne bukya, tunajjira okubonerezebwa. Kale
niwagana yibanna.
And say friends.
Tusirikidde byobugagga Mukama abitadde wano.
The of precious God is put here.
Tuliyano tutulya feka. Mukama ajja tukubeya migo.
God will punish us.
Kati Uganda byobugagga byajjaga na government okimanyi.
Treasures come, the government you know it.
Africa okimanyi obugagga bukulu kusi.
Africa you know treasure wano. Is brought to Africa. But you are in the government. You eat alone. That is great. God will beat you.
He blessed Africa. Africa.
Are you the only Africa?
Let's read
that we hear.
2
Kings chapter 7 verse 9.
Olinyo lwe 10 awo ne bajja ne bakowola omuggazi w'ekibuga ne bababuulira nti twatuuse mu lusisira lw'Abasuuli kale laba nga temuli muntu newakubadde eddoboozi ly'omuntu naye embalaasi nga zisibiddwa n'endogoyi nga zisibiddwa n'eweema nga bwe zaali olinyo lwe 11 awo n'ayita abaggazi ne babuulira ab'omu nnyumba ya kabaka munda olinyo lwe 12 awo kabaka n'agolokoka ekiro n'agamba abaddu be nti kaakano n'abategeeza Abasuuli kye batukoze bamanyi ng'enjala etuluma kye bavudde bava mu lusisira okwekweka mu nsiko nga boogera nti bwe banaava mu kibuga tunaabawambanga balamu ne tuyingira mu kibuga.
Yes, you was with
praise Jesus so much. When they told the king he had a little wisdom in him. He began to imagine things not right.
He
not yet believed other prophecies. Prophet Elisha released by the word of God. And he said that tomorrow you are going to get enough eatings. He said maybe the Arameans, our enemies of heat, they want us to come out of the city and they will surround us.
Basekabaka ekyokubiri essula ya 7 nyirwa 13.
Second Kings chapter 7 verse 13.
Awamu ku baddu be n'addamu n'ayogera nti batwale ku mbalasi ezisigadde ttaano nkwegayiridde ezisigadde mu kibuga laba ziri laba ziri ng'ekibiina kyonna ekya Isirayiri ekisigadde mu kyo laba ziri ng'ekibiina kyonna ekya Isirayiri ekimaliddwawo tutume tulabe olunyolo 14 awo ne batwala amagaali abiri n'embalasi kabaka n'atuma okugoberera eggye ly'Abasuuli ng'ayogera nti mugende mulabe olunyolo 15 ne bagoberera okutuuka ku Yoludaani kale laba ekkubo lyonna nga lijjudde ebyambalo n'ebintu Abasuuli bye basudde nga banguwa ababaka ne bakomawo ne babuulira kabaka olunyolo 16 awo abantu ne bafuluma ne banyaga olusisira lw'Abasuuli awo ekigero ky'obutta obulungi ne babutunda sekeri n'ebigero ebya sayiri 2 sekeri n'ekigambo kya Mukama bwe kyali
baamala ne batuumayo abakesi nga bwetuwulidde ne bakakasa nga bali badduse era nga tebamanyi abalabe badduse Yes, you have
praise Jesus so much.
After
each one went to get
things, and precious
increases the nation in one day.
Those who
bought a rice kilo 10,000 shillings,
it
was buying now 100 shillings.
Amen.
In the other language, what would have been $100 and it buys a kilo of rice and it's $1. There you get surprised. But the end speaks this. As we warn you who are not believing the blessing we speak of, that given unto Africa,
Uganda,
the pearl of Africa, and unto Asia for serving God. We warn them like this.
Basekabaka ekyokubiri essula ya musanvu onyirwa 17 awo kabaka n'assaawo omwami gwe yeesigamanga ku mukono gwe okulabirira wankaaki abantu ne bamulinnyirira mu mulyango n'afa ng'omusajja wa Katonda bwe yagamba eyayogera kabaka bwe yaserengeta gy'ali onyolo 18 awo ne kituukirira ng'omusajja wa Katonda bwe yagamba kabaka nti ebigere bya sayiri 2 bya sekeri n'ekigere eky'obuto obulungi kya sekeri bwe kiriba bwe kityo mu mulyango gw'e Samaliya enkya bwe buliba nga kampegaano
yamugamba
He told him,
oyo agenda kufa omuwabuzi w'omubyenfuna
that your advisor is going to die
awakanyiza atajja kulya
he is not to eat of what I've spoken
And he
trampled him on the gates and he died.
Pausing, akomekereza point.
Maybe as I went up that point,
let
me sample you how treasures move in this world. Oil, gold, and the many others. How they can flow from one nation. Most people say gold is solid, how can it move elsewhere? The Holy Spirit first makes it fluid like. And it becomes like water, it can flow. And it flows elsewhere, it gets back to its being solid. We shall see that.
This is just a sample.
How that sign will be happening. That which will happen in the fulfillment of the call of Uganda. In preparing all nations for the coming of the Lord Jesus.
Job 28:1.
Job 28:1.
Mazima waliwo gye basimira feza n'ekifo kya zaabu gye balongoosa olunyolo okubiri ekyuma kijjibwa mu ttaka ekyuma kijjibwa mu ttaka n'ekikomo bakisaanuusa okukijja mu jjinja
waliyo ekifo gye basima
zaabu era
zaabu omulungi
ennyo
era waliwo munsi bajjamu ekyuma
in the earth they get iron there
ate gwe tuyita copper
and even copper
naye ameritungibwa okuva mu byuma
ebyo mugayinja in the stones
kisoboka okumeltinga ekintu
ekikuttemuomwoyo
omutukuvu ng'ayita mubulizi essuula esooka nga bw'atambuza emigga negigenda negyetoola mu nsi
yonnaera
bw'ayinza okutambuza obugagga ebyo tuli bakubitegeera.
Yobu sura ya 28 olunyolo 3.
Job 28:3.
Abantu babibira ekizikiza ne bekenneenya okutuuka ku nsalo y'enkomerero y'enkomererayo. Amayinja ag'ekizikiza ekikutte ng'ag'ekisiikiriza ekyokufa. Olunyolo 4. Basima obunnya obuli ewala n'abantu we batuula. Beerabirwa ekigere ekiyitawo. Balengejera wala n'abantu bawubibwawubibwa eruyi n'eruyi.
How are they swayed?
Many abantu abasima ennyo zaabu wansi.
You know, people who are in the mines of gold down there. Otuuka
ekiseera ensi n'ojuwulira yeewuba.
You reach a time you feel the world rotating.
Engeri gye yeetooloola.
The way it rotates and you're down there.
Yobu essula ya 28 olunyolo 5.
Job 28:5.
Ensi ye evaamu emmere.
Yes, yebazibwe nnyo.
Praise Jesus so much.
Kati ensi yennyini yevaamu.
Now the earth is where food comes from.
Kati ekyokufuula no Uganda ekola ly Africa nga bwe twalina okubeera kyangwe nnyo.
Uganda as a pearl of Africa like we're meant to be, it's easy.
Tutandika okulagira ebintu byonna okuddamu okumira okuva mu ttaka.
Command things to come to grow again from the ground.
Ebisinga obulungi.
Most beautiful things.
Ebimuli ebyedda.
The ancient flowers.
Emiti egyedda.
The ancient trees.
Ebyokulya ebyedda ebibadde biweddewo.
It things which had been phased out.
Tukulagana ne bamalayika.
We walk with the angels holding the four corners of the earth.
Job 28:5.
Job 28:5.
Ensi evaamu emmere era wansi evunikibwa ng'ekivunikibwa n'omuliro.
Ensi yennyini evaamu emmere.
The earth out of it comes food.
Wansi eriyo oluliro liro.
Under it it is having a fire in it. Under it.
Lusobola okuyingira munda ne lusaanuusa
zaabu. It can enter in the earth and melt gold.
N'akulukuta oba silver
oba mercury.
N'amayinja gonna ag'omuwendo.
And all the other precious stones.
Bye sitagenda kunnyonnyola
leero. Which I'm not to explain today.
Bibeerawo bitya. Naye eri mu detail tujja kubikulaga
ebibeera. But in details we shall show how it happens.
N'engeri gye bitambuzibwamu.
And how they are moved.
Wabula kye njagala oyongere okutegeera.
What I want you to move on understand.
Kabonero ak'ebyobugagga obwo.
The sign of those treasures.
Obaako omukisa mu Africa.
Or of the blessing of Africa.
Atukolagana ne Asia.
And we work and relate with Asia.
Erimu Israeli ne Assyria.
Where we
Assyria.
Find Israel and Syria.
Yes, yebazibwe.
Praise Jesus so much.
Mukisa ogwo kabonero ako kamaanyi nnyo.
That blessing the sign is a very major sign.
Olugudo olwo luteereddwawo.
That highway which has been put there.
Enkolagana eyo.
And that relation.
Tujja kwongera okwogerako ku mukisa oguli mu nsi y'omwoyo n'ogw'omubiri.
We shall move on to speak of the spiritual and the physical blessing.
Kitegeeza kye yasuubiza mu Daniel.
Means what he promised in Daniel.
Sura eno ey'12.
Daniel chapter 12.
Olwo lw'okutaano kigenda kuba kisinziira wano wennyini.
Verse 5 it will base right here.
Africa.
Uganda
ekkula lya Africa.
Uganda the pearl of Africa.
Daniel 12:5.
Daniel sura ya 12 onyolo 5.
Daniel chapter 12:5.
Nze Daniel ne ndyoka ntunula era laba. Abalala babiri nga bayimiridde. Omu ku lubala mu lw'omugga emitala w'eno.
Daniel 12:5.
Daniel sura ya 12 onyolo 5.
Daniel 12:5.
Nze Daniel ne ndyoka ntunula era laba. Abalala babiri nga bayimiridde. Daniel esula ya 12 onyolisoka.
Daniel 12:1.
Era mu biro ebyo Mikayiri aliyimirira omulangira omukulu aliyimirira abaana b'abantu bo.
Yes, he was
praised Jesus so much.
Biro ebyalagibwako eby'oluvannyuma.
In eras of the latter days promised.
Birimu bamalayika okujja okuyimirira n'okukola.
Both angels coming to stand.
Era yongera n'agamba bw'ati.
And he moved on to speak this.
Daniel esura ya 12 olunyiri olusooka.
Daniel 12:1.
Era waliba ekiseera eky'okunakuwaliramu ekitabangawo kasooka wabaawo eggwanga okutuusa mu biro ebyo
Yes, you must renew.
Praise Jesus so
much. Seasons marked
Matthew
24.
When church will pass through persecutions of different ways and
the
rope from them, they fast endless, fastings which never end. And they grab from them
every
they strike them with demons and they tell them it's the Holy Ghost. They send their souls under the ocean. Physical persecutions to happen.
Daniel
12
verses 1. Era bangi kwaba abeebaka mu nfuufu ey'oku nsi balizuukuka. Abamu eri obulamu obutaggwaawo, n'abamu eri ensonyi n'okunyomebwa okutaggwaawo.
Tuba tunaatera okwolekera omusango.
We are about to head on for judgment here.
Okudda kwa Mukama waffe Yesu.
The coming of the Lord Jesus.
Okujja okw'okubiri.
The second coming.
Danieli esula ya 12
olw'okusatu. Daniel 12 verse 3.
Nabo abalina amagezi bali akaayakana ng'omukumasa amaso k'omu bbanga. Naba bakyusa abangi eri obutuukirivu ng'emmunyeenye emirembe n'emirembe olinnya olw'okuna. Naye gwe Danieli, bika ku bigambo, ossa akabonero ku kitabo okutuusa ekiseera eky'enkomerero. Bangi abaliddiŋŋana embiro n'okumanya kulyeyongera.
Yamugamba,
he told him,
Daniel 12:4,
Daniel 12:4, you seal up those words. They are of the latter days, the seasons we are
Nangati
in.
And he said
many could run here and there. The runs will be first in the word of God, just as they began before,
Amos
in the Amos 8, the famine of the word,
it
moves us up and down. But he said that knowledge will increase. That's why God is putting a new generation with the full knowledge of God in Uganda,
Pearl
of Africa. To bring the light of knowledge in Africa and
the
entire world. That knowledge is to increase in the different things.
And
it's going to increase the wise in Africa. Those who can invent different things. Other nations God had put his best before. In Asia. Where he was first in Israel. Still they remained, they could invent.
At least,
though wisdom of the word was taken from them, the knowledge of the word,
but
physical wisdom was retained by them.
When
he entered Rome,
there
he entered the European continent. Right
now,
and those two fell,
he
became the Roman Catholic.
He
entered England.
Protestant.
The Protestant. The light of the word ceased. But as the entire Europe, they retained the physical wisdom, which could invent different things.
For
he's been putting his best there. 1800 he entered America.
To
put there the best of his words, the light of knowledge,
and then to
increase physical wisdom.
We
have governed the gospel salvation for this world. But there's a prophecy we read of telling you,
which
showed God was to change the best spring in
Africa.
He will be in the Pearl of Africa.
Yes,
he
was
with. Praise Jesus. But
he
brought the light of knowledge.
Behind,
followed it wisdom over everyone. Level of scientists. Manufacturing cars and they finish them. Computers. Manufacturing different things. Politicians arise. Different economists and
healthies.
That blessing is given
to
us. Only light of God's knowledge and his glory.
But
that's a physical blessing following it. We who moved in Isaiah
19
verse 14. For he speaks this. We
didn't have a work of the head, neither the tail.
Nga tewali kintu kye bagamba nti mu Africa kino kikolebwa kyamaanyi nnyo, bakikulembedde mu nsi yonna.
Specialist in manufacturing this.
Mulinayo kabube bugaali.
Even if a bicycle is not manufactured in Africa.
Mulinayo wano ogundi nga mutufu.
An African began a company
manufacturing.
You make bicycles of wood, wooden bicycles.
Let's read and
finish.
Isaiah 19 verse 15. So, tewali bamulimu gonna ogwa Misiri ogulinzika okolebwa omutwe oba omukira.
Mu kiseera ekyo bambi bade balina mulimu gwa mutwe oba mukira.
Have no work neither of the head nor the tail.
Africa.
Misiri. Egypt.
Omanyi amanyiwanga Misiri.
It was known as Egypt in BC.
Newankubadde nga Misiri kati yasigaza katundu kali.
Egypt retained that territory
now.
But before it took over the entire Africa.
Yes, we have
raised Jesus.
That's
why he was a great king then.
They have no work of being
the head, not the tail. You're flying pancakes.
It's
satchila all race.
When
it shifted from 1 shilling,
it entered 25. When it
shifted
25
shillings,
it entered
50.
Now it's on
100.
You can't get a shilling.
All the years you've spent.
Do
you know the pancake in America, how much it's worth? Who has ever bought it? You've traveled to America before.
Is it
dollars?
$1
doesn't buy a pancake there. Does it buy it?
It can be like
$3
or
$4, $5.
And
when you change it, you got a
shilling.
You
are
in
9,000.
But your pancake.
What did
you do? Mats?
Those
things God's given us grace, get from them.
And has
blessed
us. The light
of knowledge is best in Uganda and in Africa.
You
bless us.
That fulfills what is
Paul.
Talking with
the daughter of His Excellency.
When
she was 11 years.
And he
told her the light of God's knowledge of His word.
When
it shines in
Uganda. It
will spread in Africa.
And it will
spread the entire world.
Now is
the time, brethren,
cease
not to have a work of the head, neither the tail. Let's move on. We hear
Isaiah 19, verse
15. The nations
which make better mats than us.
Africa.
You are leading in drinking alcohol.
And
immorality and things like that.
They are
rotten. You get back life.
Life
is not elsewhere but in the word of God.
You
are a bicycle. You can't even manufacture a bicycle.
You make a wooden
bicycle. Wooden.
You assemble each of other nations and you assemble them yourself.
You don't manufacture
them.
When you've proven you've manufactured a car.
olina ebyuma gwo byegatidde byonna buli kimu
materials of joining them yourself,
emotoka neefuluma
and the car is manufactured.
Oba akasimu kale kala
phone
kale sawa
okay a clock a watch
wali abakolesa wa
nga
kampuni teyava bwenu nga mmwe mwagitandika mu gavumenti ni muli balokole batewo buno obuloke yali yatuloka tumuwanudde wa
kumotiki
kumaima njoka yakuloka ali wa ali kanara wa
kuru akulengera
bulijoda kati olwaleero tumuwanula yo mulinya lya Yesu ababaddemu ng'abagezigezi babatwala butwaza eri
mawanga
olusasa n'olusasa ne lukulemu okukulemberamu kale bandigambye oli mulungi mukuluka
omukeeku
naye bwolaba ebiwempe byotambula nabyo ku mutwe omuluku alayetika ebiwempe tetuvumye eggwanga naye bw'olaba kati gwe nawe ow'eggwanga eddala olina makulu
kikati
okujjako okukkiriza kati mukama omukisa gwatuwa banajjaddyoko ewuwa obu afirika nga bazze okusuubulayoko ku kompyuta bazze osuubulayo ku mmotoka oba ekintu ekitegeerekeka kati n'emmwanyi ze wali olima ennyo tokyasobola mwali mulima kooko naye temukyasobola naye mukama akkiriza okutuwa
omukisaera
naffe tugwanirize mu
maanyi
katumaleyo wano
Isaiah 19:16 kuluna kululi erifanana ng'abakazi era erikankana eritya olw'okukunkumula kw'omukono gwa mukama ow'eggye
okubeera ng'abakazi nze
ndikotwogera
ku bakazi twogera ku bakazi abeeri
muabayita
weak vessel
naye
ffe abajja mu kristo fena twayambala yesu tuba tulina kuba bamaanyi mu linnya lya yesu
naye
baga nti olinga omukazi
tuddayo
mu weak vessels kirya kinafu
kiriyao
kati oli mulungi mukubba mubi omutwe mubi kwega oliawo toyiya nnyo okula ku kyalo onagula tolina magezi wenna ku kyalo okulira okwo onywa njaga
onywa
wenna oliawo osiranye
siranye
nabanna abasomye
byosoma
bikyeebyo emyaka oba meka osoma ogenda ovaamu ngaobwee kukyasobola yiiya nga wawunga n'osoma pulayimale emyaka musanvu n'ogisuula
wali
n'ogeza obivaamu osigala tolina makulu nyo tolina byosobya pulayimale
7
mbukale ate oyingira mu
siniya
osoma emyaka ena
siniyafo
ne bagamba waakirikiriko aine kati awo giri myaka emeka 11 osoma okona mutwe bw'olumala ng'oyongerako
ebiriereevo
egyo mumeka
13
akawunti yo waliyo kasente oba omutwe
guyiyeoliyeyo toyiyi
bw'omala ogenda mu
yunivasity
oyinza otwala koosi ya
myaka
egyo giri emeka
15
myaka 15 osoma
15 years, 16
years, ofuluma bagamba tolina experience ekola gund
burundi muva mu kukona amagezi
twagala
kyusa ne ku sirabasi y'okusoma mu
afrika
abantu basome mukama birabo byeyabawa asobole okukola emmotoka ave kubuto ng'asoma mumotoka alinaokola n'emirimu gigenda kweyongera
fena
tetulina soma luzungu abamu basome bafune emirimu gy'okutuinterpretinga abatusome ennimi endala tunakola interpretation eri abalala oluzungu fena tulisoma tugenda kati tuwogera nani wano mwe mwakendeza n'emirimu mu
afrika
twetagayo wakiri buli mwaka abasoma history wa bungereza nga balinga babiri oba basatu nga wemirimu webagibuuza eryo yagera mwena mwasoma history wa bungereza mwena mugenda kuweebwa mirimu
eyo
kakati aba wasoma wakirabo olyawo obutwe bwakona
katonda
yatuwa ebirabo ekyo nakyo wetwatwogera ku mukiso tugenda byala enginga omuntu ava buto ng'alina ekirabo ky'alina okutambuliramu mu mubiri ne mu nsi y'omwoyo amawanga gali ge mugamba nti gayiseewo nnyo omwana asoma kyebamu katonda kye yamuwa n'abeera mugezi nnyo n'ayiiya oli mu myaka ameka 15 osoma ate nga waddamuko ne mu kibiina osomera ali myaka 20 gattakumi gye watandikirako omusanvu
27
bw'olya ebimere ebifu bikumazeemu amagezi omutwe tekukyakola mwana afuluma okuva mu yunivasite ali awo atuse mwanoonya mirimu tosobola kuyiiya mutwe mufu tugenda byonna kubyogerako
olukumi
naye katugende tusabe mukama goloka ku bigere ebyo tusabe mukama tumugambe tukkiriza omukisa gw'otuwadde oluvannyuma lw'okwaniriza ekigambo kyo omusana gw'okumanya mu afrika okusinzira mu uganda okkula ly afrika era awamu ne baganda baffe asia nga tetuleseeyo abaasooka
europe
wamu ne america ne
australia
kontinenti zonna tuzaaniriza naye twagala osooka mukama okukkiriza okuyimirira mu mukisa gw'otuwadde ng'ogamba mu isaaya 19:23-25 nti baweebwa omukisa afrika eyamanyibwanga misiri abantu bange wamu n'obwasuuri wamu ne isirayiri obusika bwange sebokabaka bakabaka tukuddiza ekitiibwa n'ettendo tukugulumiza ggwe mukama atuyigiriza okugasa watugamba mu isaaya esula ya 4:17 tiyenze mukama abayigiriza okugasa sebokabaka bakabaka atulaga ekkubo lye tuba tukwata sebokabaka bakabaka otubikulidde ne leero nga tuzze ku lusozi lwo n'otunnyonnyola mubi obubonero obulibeerawo okutuukiriza kw'okuyitibwa kw'eggwanga lya uganda omulimu ogusembayo ku ssemazinga ogulimu okuteekateeka amadda ga mukama waffe yesu omuli obubonero bufaanagana ayi kabakabakabaka naffe tuyigiriziddwa nti omu kubonero obulibeerawo mu isaaya esula eya 19 noonya olwa 23-25 tewalibeerawo ekkubo eriva mu afrika eyamanyibwanga egyputi okugenda mu bwasuuli era mu isirayiri ye eziya oyo ayi mukama tukirabye akabonerako nkatuukiridde ng'abantu okuva mu asiya bangi baze mu afrika kampuni nyingi nnyo enkolagano erinnye mukama sebokabakabakabaka otaddewo oluguudo olwo sebokatonda ffe mwesigwa naye watusuubiza n'otugamba nti ndibawa omukisa era nenjogera tibwati wayogera mukama bayoba omukisa afrika abantu bange ayi kabakabakabaka wamu n'obwasuuli ne isirayiri mukama otuwadde omukisa okusooka mawanga gonna Africa, Wamune, Asia, Nebungereza, America, Namagamala, Nana Mukama, so Bessio, Jatamu, Masakatika, Mukama, Twice Kurso, Uigiris Wangarero, Nafu, Kuevaza, Mamo, Tigiriza, Nabu Suvisa, Mumika Sura Yokuna, also can work with one or two. Tulidde ku lusozi lw'okuyigirizibwa ayi Mukama otuyigirize ekigambo kyo otubikulidde ku bw'omwoyo w'omutukuvu kubanga kyawandiikibwa mu ngero esula esooka olw'abiri mu esatu timukkiriza okunenya kwange n'abayiwako omwoyo wange anaabikulira ebigambo byange Mukama weebale weebala tuyeeko omwoyo w'omutukuvu atubikulidde ebiro n'ebiseera ebyobubonero obwo obw'okutuukiriza okuyitibwa kw'eggwanga lya Uganda okuli ku nsi yonna n'okuteekateeka okuddako Mukama mukino tutegedde totwadde omukisa Mukama naffe twagala okukkiriza twagala okutwala Mukama twagala okulisinziga n'obukakamu Mukama era nga tweyongera okujja ku lusozi lwo nga mu Isaaya esula ey'okubiri bwe watugamba Mukama titulijja ku lusozi lwo okuyigirizibwa laba Mukama otuyigiriza twazze leero ku makya ga leero ne tukuŋŋaana ssebo Katonda waffe nga tuzze otuyigirize nga tuzze otubikulire ekigambo kyo kyongedde okuleeta omusana gye tuli ayi Mukama nga batulina okuyiniira ng'eggwanga eryayitibwa erya Uganda ku lwa Afirika ne ku lw'ensi yonna okuleeta omusana ogw'ekigambo kyo mu by'ekkanisa mu by'obufuzi mu by'enfuna mu by'enkolagana ssebo ne mu by'obulamu Mukama ssebo kabakabakabaka kaakano ssebo kitaffe omize ebintu byonna tuzze ku lusozi lwo nga leero tusiŋŋaanye omwoyo w'omutukufu Mukama nga bwe watugamba mu Yokaana esula ey'ekumi n'ennya n'oonyo olw'abiri mu omukaaga nti waawo balijja Mukama era omwoyo mutukufu bw'alijja alibayigiriza byonna alibabikulira n'ebigenda okujja weebale Mukama kubanga ne leero tuyigiriza ebiro biyise Mukama obunabbi bungi obwafuluma ku Afirika ne ku Uganda naye Mukama tetwakkirizanga tusooka ofukamira mu maaso go Mukama nga tukwenenyeza otusaasire obusonyi obutali butuukirivu obwo bwe twakusobya Mukama ne tugaana obunabbi obuzze butwogerwako emyaka mingi egiyise ssebo ng'oyise Afirika okugiwa omukisa ng'otuyise Mukama okuvamu omusana gw'ekigambo kyo otuyise Mukama okuvamu omusana ogw'okukumanya okujjudde wamu n'ekitiibwa kyo bye wasuubiza mu nnaku ez'oluvannyuma naye Mukama twenyoomanga tetwakkirizanga bunabbi obwo tusaba otusaasire nga bwe kyawandiikibwa ssebo kyetuwulidde mu Bassekabaka ekyokubiri esula ey'omusanvu waliwo eyaweebwa obunabbi ayi kabakabakabaka mu bakabaka ba Isirayiri naye omu gwabo abaakuliranga ebyenfuna n'awakanya obunnabbi bw'ekigambo kyo obwayita mu Erisa Mukama n'omugamba bijja kubaawo naye tojja kulya Mukama tusaba otusaasire kubanga oyo yafa naye ffe Mukama olwaleero tukyaliwo leero kyetuva tukoze nga Danieri nga mu Danieri esula ey'omwenda Bayibuli ng'egamba nti awo Danieri ebitabo ne bimu bikkulirwa Mukama ebyayogerwa ku Yeremiya nnabbi ng'ekigambo kya Katonda bwe kiri nti nno weewaawo nditwala Abayisirayiri mu Babiro emyaka esanvu era bwe giriggwako ndibakyalira Mukama okitugambye ne kaakano tukibikuliddwa nga mu Danieri ssebo Katonda ffe aleeta otutegeeza Mukama nga leero mu Isaaya esula ekumi n'omwenda tutegedde ng'Afirika bwe tulina okubeera mu biro eby'okuteekateeka okuddako Mukama otuwadde omukisa gw'omusana ogw'ekigambo kyo Mukama omukisa ogw'okumanya omukisa ogw'okutegeera kukumulisa mu Afirika okusinziira mu kkula ly'Afirika Uganda ate n'okwatula ensi yonna eri baganda baffe Mukama tukusaba otusaasire otusonyiwe okkiriza omwoyo wo yeyongere Mukama okuyibwa ku bulamu bwaffe okuyibwa mu Uganda okuyibwa mu Afirika okusobola okuyibiira mu kuyitibwa okunene kw'otuwadde ayi Katonda ffe ne mu mukisa gwaffe kubanga watugamba osinziira mu bikola bya esula ey'okubiri onyolasatu mwomunaana tumukkiriza okunenya kwange n'abayiwako omwoyo wange era n'abaweekirabo naye mwoyo wange ayi Mukama n'olwaleero twenenya mu maaso go Mukama ku lwa Afirika ne ku lwa Uganda Mukama nga twenenya obunabbi bungi obutwogeddwako okuva mu mawanga ag'ewabweru ne mu ggwanga lyaffe Mukama naye nga tetukkiriza nga tuwakana mu mitima gyaffe nga tetugonda Mukama naye olwali tugonda tukakkana nga Uganda tukakkana nga Afirika okuwaniriza omukisa okwaniriza Mukama beesi y'ebeere mu Afirika beesi y'ebeere mu Uganda otuwa omukisa naffe mubyenfuna byonna mu magezi ag'okutegeera kwonna tukusabe mukama otukkirize tukwenyeyiza ssebo katonda ffe kkiriza oyiwe omwoyo we gye tuli atuwe amagezi bayibuli yegamba bikolo by'abatume ebyo essuula eri mukama esooka olunyi olw'omunaana ginaye omwe omutukuvu alija alibawo amaanyi namwe mulibeera abajulu abange omwoyo omutukuvu tukwaniriza tukwaniriza mu bujuvu bwo nabubaka mbikolo abatume essuula ey'okubiri gena maaso n'okusaba katonda atwanukule kaakalo mulinnya lya mukama waffe yesu
tugenda mumaaso n'okugulumiza sebo kirafu omuzibu kubanga kaakano owulira okusaba kwaffe oddamu sebo katonda affe okusaba kwaffe bayibuli eyogeramu yobu essuula ya 23 singa mbadde manyi ekifo eky'okusisinkanamu nandisoose nenzijuza ebigambo eby'ensonga ne mbireeta gy'oli mukama era nandiriize okulaba kyewandizizeemu sebo kabaka bakabaka n'olwaleero mukama omuyize ebintu byonna ng'eggwanga lya uganda eryayitibwa ku lwafirika ne ku lw'ensi yonna twagala okulindirira okulaba kyogenda okutuddamu nga tusaba omwoyo omukama atukulemberemu kubanga bayibuli yegambye balumi essula y'omunaana onyola ekumi n'ennya paka olunyi olw'ekumi n'omukaaga abakulembera omwoyo wa katonda abo lyesadde lya katonda era omwoyo yenyeri wamu n'emyoyo gyaffe mukama tumusaba omwoyo omutukufu wegate n'emyoyo gy'afirika abafirika bonna mukama amikwano gyaffe abaagala okuyimira naffe asia yonna mukama yurupu yonna mukama abamerika bonna mukama saba tukusaba nga tubayita nabo twasooka okwogera mu luyimba lw'eggwanga nga tuyita banaiba baffe bonna nga tuyita manga gonna ku lw'okuyitibwa kw'eggwanga lyaffe saba kabakabakabaka tubayita leero naye nga tusooka okukusaba otujjuza omwoyo wo mu mwoyo mu bujjuvu bwe bamukoy abatume bwegamba essuula ey'okubiri n'olunyi olw'okusatu paka olw'okuna n'ogamba tibonna ne bajjako ennimi ez'omuliro ne bajjuzibwa omwoyo saba nnyo omukama asobola tujjuza omwoyo omutukuvu omwoyo omutukuvu bajja mu bujjuvu bwe bayibuli emwogerako mu kubikulirwa essuula ey'okuna n'onyola ey'okutaano tinandaba ettabaaza musanvu nasaga mu maaso g'entebe gyemya omusanvu egya katonda weweowaka mu nnimi ez'omuliro gibeebeeyo omusanvu egya katonda egiba girabiseddwa kaakala omu afirika okusinzira mu uganda twetaaga omwoyo w'amagezi aga katonda bayibuli gweyogerako mu isaaya 11 onyosooka n'owokubiri yemusa eddoboozi oyogere okusaba emyoyo gya katonda mu bujjuvu gisobole okukka mu afirika tujjuzibwe omwoyo wa katonda mu bikolo eby'omwoyo ne mu bikolo eby'omubiri nga tujjula amagezi bayibuli yeyogedde mu isaaya 11 onyola okubiri ndikuye kulibeerako omwoyo w'amagezi tusoba omwoyo w'amagezi ak'omu kigambo kya katonda omwoyo w'amagezi mu mirimu gyonna mu uganda ne mu afirika koola omwoyo wa mukama koola omwoyo wa mukama mu bujjuvu bwe mulinnya eya yesu mwana katonda omulamu tusoba omwoyo w'okutegeera atuyambe tutegeere ekigambo kya katonda tweyongere okutegeera mu mirimu gyonna egikolebwa mu uganda ne mu afirika wonna mukama atwongere omwoyo w'okutegeera tukwaniriza mukama twaniriza obeere mufe twaniriza otwongere amagezi twaniriza otwongere okutegeera twaniriza omwoyo w'okuteesa okwa katonda bayibuli egamba omwoyo w'okuteesa alibeera ku ye tusaba omwoyo w'okuteesa ayogera tubikulira ebyawandiikibwa n'ebiro n'ebiseera byabyo bayibuli eyogera mu mubuuliza essuula ey'okusatu ti buli kintu kiriko ebiro n'ebiseera buli kigambo kya katonda ekyawandiikibwa kirina ebiro n'ebiseera na buli mulimu ogukolebwa wansi w'enjuba kulina ebiro n'ebiseera tusaba omwoyo w'okuteesa atwongere okutegeera ekigambo kya katonda ebiro byakyo okukivuunula okukimanya era mukama atwongere omwoyo w'okuteesa mu gavumenti mu byenfuna mu buli mulimu gonna mu bannasayansi wabeere omwoyo w'okuteesa omwoyo w'okuteesa omwoyo ebiro n'ebiseera omwoyo w'okumanya omwoyo tukwaniriza obujjuvu bwo twaniriza bayibuli nga bwegamba isaaya 11 era alibeerako omwoyo w'amaanyi twaniriza omwoyo w'amaanyi
amani okudamu amani okudamu amani mu Uganda tuyimukee tusobole okuweereza mu kuyitibwa kw'eggwanga lya Uganda tutambule n'amaanyi akomwoyo omutukuvu namu Zakariya esula ekuna nonyola omukaaga Bayibuli egamba silwa amaanyi silwa buyinza neekula omwoyo wa Katonda yaliriza omwoyo omutukuvu mu mwoyo w'amaanyi Bayibuli egambe bikwa batumeemu onyola omunaana tinayo omwoyo omutukuvu w'alijja alibawo amaanyi yaliriza omwoyo w'amaanyi yaliriza omwoyo w'amaanyi akuwa amaanyi mu mutima akuwa amaanyi mu magezi oyinza okuyimirira mu kuyitibwa kw'eggwanga lya Uganda oyimirire mu kuyitibwa kwa Afirika oyolesa omusana ogw'ekigambo kya Katonda abagenda okuba abagezi mu sekisoni ez'enjawulo mweyanirize akuwa amaanyi nga tokeŋŋentererwa nga todiira mabega bw'otandika omulimu nakulina okukomekerezebwa bw'otandika omulimu nakulina okutuukirizibwa yaniriza omwoyo w'amaanyi nga tokyaddirira nga tokyakeŋŋentererwa nga tokuwa mu maanyi yaniriza omwoyo wa Katonda atuwa amaanyi abakulembeze baffe abawa amaanyi ab'ebyenfuzi ab'ebyenfuna abawa amaanyi ab'ebyobulamu abawa amaanyi ab'ebyenkolagana abawa amaanyi mu linnya erya Yesu omwana Katonda omulamu yaniriza omwoyo w'okumanya kubanga Bayibuli egambye Isaya esula ekumi n'emu olunya olwokubiri nti eri omwoyo w'okumanya alibeera ku bo bakama twaniriza omwoyo w'okumanya nga twawula ebyomuwendo ku bitali bya muwendo okusookera ddala mukama twaniriza omwoyo w'okumanya ayongera okujula kuffe tusobole okumanya Katonda omu w'amazima ne Kristo Yesu gwe yatuma abo yayogera mu Yokaana esula eyo ey'ekumi n'omusanvu olunya olusooka paka olwokusatu nti obulamu obutaggwaawo okumanya Katonda omu w'amazima ne Kristo Yesu gwe yatuma era abantu bange bazikira olw'okubula okumanya namukoseya esula eyokuna n'onyola omukaaga naye mukama yatusuubiza nti mu nnaku ez'oluvannyuma okumanya kuli yeyogera namu Danieri kumi nabbiri olunya olwokutaano yaniriza okumanya osobola okwimuka ku bigere ebyo owanika emikono gyo waggulu yaniriza omwoyo w'okumanya yaniriza omwoyo w'okumanya atwongere okumanya Katonda omu ow'amazima ne Kristo Yesu gwe yatuma naffe nga tugenda mu mawanga okutwala omusono gw'okumanya nga tutegeeza Katonda omu ow'amazima era nga tutegeeza Kristo Yesu gwe yatuma ng'enjiri y'obwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu bweri yaniriza omwoyo w'okumanya saba Katonda awulira musaba awulira musaba awulira amatwa gagudde newakubade yali agaziba namubira ebiyise yayogera mu Isaya n'agamba tani abayise mu mpya zange okuzirinyirira naye munasaba esaala enyingi sibawulire mukama yali asigaddewo naye kankano ng'amaze okutuwa ebigambo ebyokumanya nga bwayogera mu Yobu esula ya 38 kyano n'aleeta ekizikiza mu kuteesa n'ebigambo ebitali muwadde okumanya kankano mukama atuwadde okumanya tusobole otwala ebigambo eby'ensonga eri amatu ge naye ana biwulira owe yasuubiza mu Yobu esula ya 23 tisinga mbadde manyi entebe ya mukama gyesiŋŋaanibwa n'alijjuza ebigambo eby'ensonga kaakano waliwo ebigambo eby'omusana ogw'okumanya by'osobola okufulumya mukama wako n'osaba omwoyo w'okumanya yeyongere mu Uganda yeyongere mu Afirika abantu bafune enyota ey'okwagala okumanya Katonda era bayayanire okumanya Katonda namukoseya esula ya 6 Bayibuli bw'egamba tumujja tudde eri mukama yeyafumita yeyatutaagula era alituwonya Afirika jangweri mukama jangweri mukama Afirika jangweri Katonda omulamu tuyita emitima gy'Abafirika emitima gy'Abafirika ne mwana abaagala Katonda tubayita tuyita emitima gyabwe ery'okumanya Katonda Bayibuli egamba ku lunaku olw'okubiri aliba atuddiza obujja aliba atuziza obujja olunaku olw'okusatu alituzuukiza era mukama asuukiza emitima gyaffe atugolokosa Afirika golokoka golokoka mukumanya Katonda golokoka musana ogw'amagezi ogw'okutegeera golokoka kubanga agambye bwetuliddizibwa obujja bwetulizuukira tunyiikirire mukumanya tunyiikirire mukumanya Katonda kubanga ayagala okumanya Katonda okusinga saddaaka naffe olwaleero twaniriza omwoyo w'okumanya okuuka mu Uganda okuuka mu Afirika mu nsi yonna emitima gy'abantu gibeere n'ennyota ey'okwagala okumanya ekigambo kya Katonda era mukama eyasuubiza gyesa erijjula okumanya Katonda n'ekitiibwa kyo leka mukama kijjule Makama tujuze okumanya kwo. Tujuze okumanya kwo somo kama. Era ne mubi omunsi muna byatukola kama. Omere moja fwa kama. Kagula magezi kama fika. Kagula magezi kama fika kama. Tuyongera kuiya. Tuyongera kutegera kama. Tuyongera kuiya bitegera kama. Kuleba kugunja bituzikiriza. Nabo agama mumulizi. Ezule yo musavu. Odora mbo mwenda. Tuwatondo mtu nga mgoro kofu. Ehe kujiza binji. Makama maanga gali. Ogaja kachiti wecho. Ruwa kugunja bisikiriza. Leo ruwa lero makama.
Jesus.
Name
of the Lord Jesus. God bless you.